back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwarz. In the mix with DJ Schwarz. DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
This is how we get down. Caribou Nairobi, where we don't play. We got the mirror selling gomba
every day.
How many? Yep. Killer weekend in my city. Who on the fours? All night long, my zip fun to the break of dawn. Shorties walking around, spotting them thongs. 5 in the morning, singing a happy song. No matter what, we leave that brother in Nairobi. Cause where you gon' find me? Wilding out and with the rest of Nairobians. Got it lounging, skylaxing. Don't matter if I'm fucking at pimping.
Kila nazi na burudika na mboko ya mnazi koi kwa bui bui tuzila tui tui klasiku siku kuna ni ambaya jui jui salam aleikum salam kabibia hikaram samaka kupaka pilau menati ya dam tarbush biryani kuku steel dam steel dam wenye beach party na potezea na mashuri na tukezea na watito wa kimanga kutu wa megaga ni mgongoni hina mkono mswaga masane.
It doesn't get any better than this. DJ Schwarz.
You know you want to come party. Tell your friend we have a dancehall party. We in a dancehall party. Up in the party we are get fire started. You know you want to come party. Tell your friend we have a dancehall party. You know we have a party. Everybody come party. From the road, be a this another dedication. From the love child, blaze it on your radio station. Anything that we do, a lot of preparation. Cause we be on the top, we do the regulation. Rubber, dub and dance, all the water combination. Feed the uptown and get a youth around the nation. Hypocrite and parasite, pan them head, mistake pan. Anytime, any day, cause we the one they mention. Hey, can you know that you feeling this tune? Throw your head up in the air, say. Anytime that you need a bigger tune, leave it to the love child, say. We in a dancehall party. Up in the party, we are get fire started. You know you want to come party. Tell all your friends we have a dancehall party. We in a dancehall party. Up in the party, we are get fire started. You know you want to come party. Tell all your friends we have a dancehall party. You know we have a party. Everybody come party.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Nenda sasa dunia nzima vile mkenge anaandika ukurasa za history bana na maaction na kila kitu chomwaga nafanya nasema tuwezi ishi na usanii daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi utasimamishaje kifaru kwa full speed mbele itakutana kila kitu fungua pasia wewe bado ujue mchezo njoo kucheza kwa uwanja wacha watangulie waende joko kwanza waanze na moto kisha watoe jasho brother kijelimo jo unaanza kuwakaribia ona sasa vile unawapita ukiwa smilia finish line iko karibu Ucho imekaribia Moi na dunda taratibu inakimbia Iyo ndoto yako na ndoto yangu minaishi Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme Kauna kaji katara manyara bala Na maneboa ni ama so usione vile mziki jo inaanguka, mabinti wa fiti jo vile wanajirusha. Subsystem small amegraduate leo kampo, liko anajua katoe siku moja katafika hapo. Brother amedungwa promotion jamo ya vungu, promotion jamu ya vungu. Brother amedungwa promotion moja ya nguvu. Loni leo liapply kitambo na skia imejipa. Iyo na mpyo kwa kitaka umeishika. So usione vile Mombasa road na kurarukia. Barabara imeongezwa lane 4 unasichustuma gear. Na joingi wenye mshachoka na maneno ya siasa. Aja moga tuzungusha ni kapu na chiza salsa. Aina mambo siku yao jo itafika. Lakini in the meantime celebrate kabisa. Kuwa Mwafrika, kuwa Mwafrika.
Kona katika dana mwenara bala.
Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nilipunwa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie kulienda aje. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nililewa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie kulienda aje. Saa tisa kamili ndio mimi naamuka, na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Hizi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablu. Nakuta na jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bari mama. Kwa hasira najibu utahama. Mtu mtu manu mzima unajabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 jabu, jabu. Ya majabu, majabu. Ya majabu. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nilipunywa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie kulienda aje. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nililewa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie kulienda aje. Kwa vile sikumbuki kulienda aje. Nenda bezo nembe nilifanya aje. Kufika bezo wase wanacheka sana. Manzejana mezo likuwa umewezekana. Mbaka kinduku lunavuta muadhara. Wacha kwanza mbele ya wa mother. Suna tuwa batenda ntuwa vale juu. Sini ule mother mnonwa na migu. Asa jana ni ye uliko mekatia. Umemshika west mzee na kuambia. No wanda nimejikuta na dhongo wa kijanja. Nadhani ata fona mesanya. Mejana kuambia pombe zako mbaya. Kama inawezekana usiguze bana. Bana, 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 bana. Usiguze bana. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nilipunywa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie kulienda aje. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nililewa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo wasee niambie.
Majabu ya jajana Godfather miko hapa
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Ule utajusume. Strategy ndo jina joe mchezo. Jama medos kwa ni amnago wezo. Ya kudink badala ya kuwest ink. Video atazi naga ma lip sync. Msupa lady bia kaletwa na wakengi. Kute sauti to them tunapiga kelele. Hapa kule chakla tamu shika ule. Nani bure shika ule na ukumuke usumuke ufumuke. Next time kwa nimeswa makati kati ya jami. Wati ya ji na asani. Kumbuke ya kili kumbele kuliko wote madua, madua, madua.
Maisha yangu siku wizi hapa kule. Toka shule, toka town, mpaka ati, mpaka macha hapa kule. Mimi yule, yule, yule hustler. Nasaka ganji hapa kule. Familia naye kule. Toka kite mpaka kile. Toka nyuma mpaka mbele. Mapaz pika kelele kwenye klabu. Hapa kule, hapa kule kwenye klabu. Hapa kule, hapa kule, tuende kaza.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule, hapa kule.
Siyo poana. My time niko juu. My time niko down. My time niko hapa kule. Na mshukuru mola yule. Punitzi tuko mbele. Tunakamna ngoma kale. Kando enoliza swale. Nina kitu cha mkasale. Mini gabu. Mini gabu. Gabu. Fanyo gabu. Mini fracha. Siku wizi wezi kula tu. Apa kule kamdudu na koka kotu. Apa kule wendi chunge papi adu. Juu ya kadudu. Ukirarua itabidi unajua. Kapla kufua chunguza tabia. Kauna mpenda unga naendoa. kuishi na upoa. Wanafiki nilisha wandondoa, kimziki la juu antatoboa.
Just one box us a bus, baby.
Yeah.
mtu wageti kali. Choko koju kujo tulia na jua kali. Na jo kwenu mko saa mko na mali. Lakini kuja nikonyeshe yangu ya mchani. Wacha gari leo panda matatu. Jueme waka takukulia barafu ya ukwaju. Lanchia nguvu bakulia supu. Mzete leo ni mahindi na njugu. Sosea nguvu juo moja wazimu. Bado tamaliza na uji ya ndimu. Hakuna kebab hapa piga ndondo. Hakuna pizza hapa piga muhogo. Usione hapa teuka ni kawaida. Wata tutieroni mtatu kishinkisha. Hii ndio besi utulia. Pale ndio grau bosi ugusia. Majioni mupi pale ni mbao. Lazima tunaza jutu kituka na karao. Mtoto geti kali miskutishi. Hivi ndio vile mtani si wishi. Hey!
Doesn't get any better than this. DJ Swartz.
Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza kwa razangu. Tunza, leo ni lazima niende tunza. Nione kina njiri kina kilunga. Acheng, kina nduta. Cheki ni mengara marinda. Akala chini tule boya adida. Na washwa nina mabesa. Weta chafu wa meza. Ukiona shore beste kuta. Kikulenga katika na ukuta. Dija kibotu na mshtuka. Kwende ya chapwe na machupa. Kini ya kibamba tunawika. Leo staki shida kusumbwa medula. Cheki ula mingia club na miwa. Mistari zimekwisha zote kwa kiswa. So bas mina mada papa paripa. Papa paripa.
Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza kwa razangu.
Tunza, leo ni lazima niende tunda. Lakini kwanza kukubeba kisha katunga. Mashori hao maze na wazungusha. Aisi machizi anakuaga na luga. Na mini mwenye mengi ya club na miwa. Wadhani kumerera lakini nalima. Najifanya sisi kudrop sina ngata. Afadhali mchezo kwa sofa paka. Nacheza rege rege madoba raga. Ma red red when you be 40 aha. Roundi mwenda nitoke hapa. Next time tuonane mwisho wa mwaka. Kisha unipate kwa mba. Ish boss leta roundi moja jama. Iyo si uweke kwa bili ya meja. Siezi amini vile club imenja. Aish.
Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza kwa razangu. Twenzetu, leo ni lazima niende tunza mwanangu. Twenzetu, leo ni lazima niende
tunza. DJ Swartz on 98.4 Capital FM.
Landlord, yo. Asubuhi mefika ni meamka bila bala. Neka mkeka chini na piga swala. Nenda zangu bafu kisha mambo safi. Na vatini sneaker tunavaa shati. Kisha kish, kish, oh, si
kinaga marashi na kunywa kahawa ni kiteremsha kaimati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni kwenda kufungua akatotoka jirani. Huwa kananipenda yuko best yangu. Mzee usisahau leo kuniletea madafu. Leo ni lazima ndio inanibamba. Tukila station na tisa genge mbaya. Junisha shiba sani kwenda kuhaso. Nikienda kutoka ndio nifungue mlango. Jo best siamini napata mwenye nyumba na kivuli mkononi. Hey. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go Weni tafash tu. Mwenye nyumba mekubala minipamba kajioni. Zatukuli atagomba tuloni kombioni. Napigio mondi sunu tupie mkopo.
Meta wena sahau siniko na dini yako.
Wazi nenda kwa vaite kutukulia ketepa. Kuna maza kumbele angu ametibeba. Mina yeye hapo natupa luga. Ashanza kujai.
Imaji sijakula.
Staki ajue mukula mandazi surwa.
Tunakula stia. Sinanunuwa pia kisha zikimbamba nanza kuniambia. Siku jui lakini nakutaka sana itisha taxi tena haraka.
Kufika keza kwanza ni kushtuka.
Tumekula stia sinajalipa nyumba.
Sijui kwa nini mesau kukumbuka. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go
For Capital FM, DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Sitorudi kamwe kwani yeye na yule walinifadhaisha. Lakini kila wasaa napata nikimwaza. Niliabuza maneno tungeishi kwa raha. Miezi nikakaa nami nalia. Nimemrudia lakini na tatizo.
Nigga, I'm so
dirang,
so dirang,
baby,
I'm so dirang,
so
Sodiranki baby,
Sodirang,
Sodiranki baby,
Sodirang,
I'm Sodiranki baby. Nigga magic, nigga magic, nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga magic.
I'm
so the ranky baby,
I'm so the ranky baby,
I'm so the ranky baby,
I'm so the ranky baby,
I'm so the ranky baby,
I'm so the ranky baby.
Niko fiti oi, napiga chain bili kama titi boy, napiga rhyme nyingi haziishi oi, napenda vlo nacheza ni kama ni toy.
Niko maji, kama ile swimming pool, all the ladies are cute, plus I think they cool. Buganya wapi eye drops, mina like uona mbele sioni kitu boss. Buganya letter eye drops, mina like uona mbele sioni kitu boss.
Na drive five of a bujo, na hapo nani ni mande mwacha fujo. Oh, kuna alcohol blow, si heavy shipa, mini best ya motulo.
Nigga maji, nigga maji, nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga maji.
I'm so the rang,
so the rang baby,
I'm so the rang.
So the ranky baby,
so the rank,
so the ranky baby,
so the rank.
It doesn't get any better than this. DJ Swartz.
So kikundi serikali basi nani ya naswali yani ngoma ingine kali yani tamu kama sali. So miweka watoto tumina weka niko tribeka, niko gage tunawaka nataka kuteka, kisha niingi ya keja tukuweka weka 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 sana. Najifanya nime dozi kumbe nongeza gadoza, subuhi ikifika narudi tu pale pale tu weka 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 weka.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Nimeweka kwenye wolenje, kuna msupa amepoteza makibenje. Nina kitu kwenye boxa kakonje, kuna kaleka baruta pia kakonje. Unakaweka gasa na kibondo wakanafanya miwagana wakusanya. Wana nitaga buganya na badilika kaka milioni tubonge. Nasema tubonge, acha nigonge. Wanasema ninabo, wanasema tinado. Cheki abla every show na wakopisha gado. Kama fans wanasema buga umewasho, ama fala kuna kitu wanaweza ganisho. Niko, piti jo, niko, piti kido. Wanacheza ligi mina chenda ligizo, mina penda dile vitu digi tena vigizo. So weka weka, weka 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 weka, weka weka, weka weka tena sana tuna weka weka. Weka 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 weka, weka weka, weka weka tena sana tuna weka weka. Weka 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 weka, weka weka, weka weka tena sana tuna weka weka. Weka 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 weka, weka weka, weka weka tena sana.
Ni yule kijana mbaya zaidi, Mr.
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Hakuna pressure, ninaweka weka yani naongeza mbesha. Nitage dedure, mtoto shepure, kitaka ga kucheza mina cheza sefure. Steady ready gently every day. Doctor ordered.